Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Keita toɓɓoki jenga fandu haala Mamadou Samasiku Diomñal sakiraɓe heeɗiɓe. Kawrtal lollingal Golden Days jottoɓal muɗum no fuɗɗi beeta ko ley balɗe ɗiɗi men kumniɓe yigaji leydi ley Mali e nokkuji goɗɗi totodiral hakkillaji dow tiɗalaji ɗiɓe jogi. Caggal duuɓi nayyi e juuɗe Ali Cissé sous-préfet Farakou yoppitama ndeɗo yoppitere latanke commandant en ɓe jikke banggal heddiɓe e juuɗe ɓe. Yewtere meɗen hertande dossier la semaine hannde meman haala manga men margal e sottugol dabaji so men keɓal ana e kabar muɗum dunke eɓe kay ben jogui cellaji ben ana ben wembi kabaru kuteji ben ngal margal dow cellal e kañ ɗum hawalu ɗi gondi semaine kawarji amen hannde kikiɗe talatare capantati mai 2023. Bisimilla sakiraɓe. Golloɓe ley kabaru yigaji leydi malli ɗo e nokkuji goɗɗi puɗɗi kawtal mabɓe jottoɓal lollirgal Golden Days yalla eɓe totodiral hakkillaji dow oɗo golle o nden ɓe jaltinan ɗatti dabareji laddotoɗi sababu jamare nde nawtoro nafakaji majji ko heewi dun na sarta e ley oɗo nokku o. Mariam Koulibaly tawa toon wonko heɓani keɗɗan fastago Ousmane Niali Bouly e Sita Sidibe.
Laamu lobbo e waddugol golleɗe leyɗe goɗɗe paabotoɗe banggal no golliɗe kumaniɗe yigaji keɓirta kalisi fa yettade no keɓirta courantaji ɗum wonno Cécile nde yambere batte mon chef de cabinet ministère humaninde yigaji hakkilo muɗum nafa ana wodi ittugol yigaji ɓeyde keɓal leydi ndi latodu yirwere ja leñi ɗi jaji Amadou Keita.
Immadraji haɓɓude yimɓe suurtob ittude kangele leydi ni lugangoji saabiken yimɓe hewɓe tongamali muɗum fa hannden immadraji ana han waɗede jamare famintine doɗɗi torraji suuɗako ana itta kangeji e nannan muɗum le hitane 2021 ko yata tonngaji capanɗe jeegon e jeegon wonko kange muɗum heɓa ittale leydi malni ngam meɗe miilino heɓde tonngaji ko yata capanɗe jeegon e nayyi le hitane hikka meɗe andini heɓude kange ko yata tonngaji capanɗe jeegon e
jeɗɗi. Mohamed Koulibaly kunceniɗo hoore ngal kawrital ɓeydi wiide waroɓe wallirinde kaaliseji hakkillaji muɓen ana kani waltinede yalla kañumdu ana kuncana hoore golliɗe darontoɗe courantaji.
Sa ƴeewi honene nange wolire leydi Mali dabiɗe ana hani fiyede yalla ɗum naato saabe hewtinde en courantaji e nannal muɗum kalisi fof ko laamu on ittata watta kabaruji courant dabiɗe ana hani fiyede yalla o kalisi naato saabe ko hewtinde en courant no muuyirɗen hono ɗi batuji ana faabo jamaren holintina haqqille muɗum doɗɗi kulleji.
Ngal kawrital pawigal dow yigaji e courantaji ana hani timmude capantati e go'o lewru mendu dow haalde haala damaje. Golden Days ana wondi e wadde ley wattuma gouvernement o wondi e miijade hono ƴewtirto sariyaji banggal yigaji ley Mali.
Kawrtal lollingal pibe sike wuppiye ben dardi lamkoɓe yo humpita kala ko yowi dow ben yigaji leydi ndi yalla ɓiɓe leydi na ɓeydoro faamu ko golla ko ndono ɓe haali ɗum no yontere jaɓine ley kawrtal dokkoɓe kabaruji dental ngal dardi ɗum gouvernement o wadde horgol gongol dow ko wiyete liccom to galamina e kanɗo fuɗɗede ben nawtorede ley hitande 2024. Abdoul Wahab jakkite woni hoorejo ngal ɗo dental keɗɗana ko hanni Diarra Fasco e dufestango Sita Sidibe.
Mi waɗi o batu wullitaɗo gouvernement leydi Mali hollituɓe kabaruji heɓade caggal lugangoji ɗi min waɗi le nokkuji to kange ittete leydi Mali caggal lebbi ɗiɗi famontude laamu on doɗɗi kabaruji ɓe kalna amen hunde fo ɗumen kasen ɗum saabi hannen so meɗe tewtoroɓe tinnoɓe feed dabiriji yalla ɓene hokka amen jaabi do kabaruji amen ɗimin hollitide ko naari banggal ittugol kangeji kan en liccom hollitaɗo ele nokku noddirteɗo golumina min waɗi lugangoji kasen ko naari banggal koteji ɗi ittugol on liccom wawi waddude le hawaluji nokku o so arifa indi rapport provisoire ɗum hollitiwi dabiriji fiyaɗin hokki jaabiji yogaji draji koe wonde wadde fo yo hollitunde wi caggal duuɓi capantati ko leydi Mali ana wondi ittugol kanke ɓiɓɓe leydi Mali fo heɓa haqqille do kabaruji ittugol kanke ko fuɗɗale leydi Mali ko yata duuɓi capantati ngam hunde fo ɗum nafe
sacrabe tour hakkillaji waddu kawro en banggal bembe amen Facebook et Twitter. Sous-préfet Farakou mbende laamu Sigou Ali Cissé cuutaɗo noon ñande sappo e tati décembre 2019 yoppitama beeta ko o ɓen ɗum kabaru muɗum gonɗino banggal Burahima Diarra kanko woni hoorejo syndicat kamɓe commandant en ɓe ndenno wakkati joni ko andaka ko ɗum hono fof o yoppitira kamɓe kamɓe commandant en ɓe holti wiide fay jikke mabɓe dow yoppitere kanko Drissa Sanogo mbenno préfet kiɗɗo Gourmara Rousse mbe cuutaɗo ñande ɗiɗi mai 2020 wonko hanni kanko Burahima Diarra o Imral Kilou Mayga keɗɗan festango Sita Sidibe.
sono haalanima goonga mi weltike sanne ceggam en nani o kabaru yoppitekon guide amen goto ɗum woni sous préfet Farako li watti joni mi wala fof mi wawi haalde ko naari bangal dabri fiyade no yoppira ngam ɗe tigui gouvernement leydi Mali kan en hoore ɓe fatti mangal paɗe ɓen lugal gojum e saabi so heɓa o yoppita hannden mais jooɗaki fe gotan mi jandide e laam on nde yoppego makko nga ana fota duuɓi tati hannden ɗum woni ministére de l' administration territorial mais wondi e fiide dabiriji no honeno o gorko heɓata yoppire e dien e tellan tawa torra fo hewtemo
kawrtal du ande kese lulingal sifto stukom to fuɗɗi ñande talatarne ɗum woni hannde nden to leydi Suède nden susli hikka 2023 ana yowi du darande internet du mbiyen kala ko woni ande kese ley kabaru ti Allahji basiji kañe kasaraji kanko Mumnatu Sendi woni keƴaɗo amen nelaɗo amen to Suède toon wonko heɓene kenɗe fastango Ousmane Yalwuli
leyɗe kewɗe adnaaru ndu hono Mali kawri e ngal kawrital pawingal dow ɓembe ande ley hawruɓe hen ana hen balle société civil humaniɓe politikagu entrepreneur en fa yettade janguinoɓe jande dow dowre kañe nandinoɓe kabaruji ko wana Sisili cuɓaɗo arandejo Sisiliji kewɗe ɓe kalta haala muɗum ley ngal kawrital balɗe ɗiɗi ley majji ana hen kabaru laamu lobbo e darde nantingol kabaruji dow ɓembe ande ley wattu tiɗallaji hokkugol kabaruji ɗi laaɓa horgol ko hani waɗede ñande fou faamu ƴuurawo e jaabuji kereduji ko fawi dow tiɗallaji démocratie kaku ñawuji fa yettade basiji kañe nawtaragol kabaru neɗɗaku hokkugol kabaruji e hakkillaji dow ande kese hokkugol hakkillaji hawruɓe hen darde mum ana mawni sanne ley jaabu ko heɓete ley o batu ɗum wonno ko domere huncinimɓe hoore ngal kawrital ɗum wonno ko Mumin Sende bo heɓeni studio tamani ƴiwde Stockholm
fedde humanide men foccugol mbiyen arkillaji kañe ɗum men waɗi batu ñande nogay e jeenayyi lewru meɗum attanere nde to ñoro toon ɗum woni ñoro mongo ndeno fana muɗum woni yaldallindu ɗatti dabreji le haaɓo ñaw ɓuɓal kañe ɗum foccugol ɗiɗo mbiyen arkillaji ndenno ɓoyete mbawɗo ɓoyetede mbiyen ɓoyede e nawtorede e wi kamɓe ardiɓe mbiyen cellal mbiyen seskongaji nogay e jeenayyi woni le ñoro mongo golloɓe no mbara temata e teme tato e capanɗe jo e ɗiɗo ndenno ɓeɗo fof an ley kawrtal ngol kanɗo mbiyen ha fuɗɗugal talatare hannde ɗum e capanɗe tati e jukitata ngal fa goo mbiyen juin 2023 banggal yewtere meɗen hertande men dusirla semaine hannde meman haala kamɓe sukaɓe kan bolloɓe le margal dabaji ndenno eɓe jogui tellaji kewɗi e kabaru muɗum ɓe holtiwide kay wonko heɓate min keɓalatni e golle o ka kamɓe dunke hawallu holtiwide kuteji anaydi kabaru cellal ɓiɓe adama e kayru hawallu kanko mbiyen Halima Yatara wonko heɓani banggal muɗum keɗɗana fastango Sita Sidy Bé e Ousmane Nialbouli
le guenni bamako sukaɓe hewɓe ana mara pooli e nannan muɗum ga ɗo e tawede ɓe holliti torta yogaji ko ɓe matala ɗi golleji fewsota ɗi pooli ana sooda sanne
coggu yoga ana yaafa million goto kiɓɓeneɗi lewru coggu muɗen ana jaa ujunaji deɓe yaade ujunaji malli hemere fa yaade million goto ana fawi dow kabaru
dabaoje
tonkonoje pooli cofe ladde yogaji miɗen itta ɗum ɓen Dakar wondude ne ɓami Niger mbiɗa yaltina yogaji mbiɗa wadda yogaji ley leydi malli yaade leyɗe goɗɗe tajiri en woni horsinimɓe ɗe kulle eɓe cooda ɓe mara sini hewi e juuɗe maɓɓe ɓe gara ɓe cottira min kasen yogaɓe du ana ñama ɓeɓe dokka du sakiraɓe maɓɓe wiide tan nafa won e muɗum miɗen kawre tiɗallaji watta jogoɗo heɓugol kayitaji nomin
gollirtottoɓe
ɗi pooli holliti luumo ana woodi caggal muɗum ɓeɗa heɓa nafa mawɗo le cottugon ɗi pooli ga so wala ta a won kalsi so waɗa ngal gollal nohun sisi kañum neɗɗo goto cotto pooli
so wona saabi mursi e mumin kawrta du lawol na du se ñawuji nangui dabaji ɗi wiide tan keɓal won dow muɗum misalu boje yogaji miɗen cooda ɗum Nigeria miɗen cottira ɗiɗi muɗum ko yaata million goto fa yaade million ujunaji deɓe sappo ne fawi dow wakkati wattu yoga jaagu muɗum ana yaawi wattu yoga du ana taaɗi coggu mum du ana fawi dow no wattu woore ka ko laati fou sini a watti hen kaalisi mursi wala
leewi yimɓe andume kabaru hawaluji margon ɗi pooli e nannan muɗum le galle won kuteji sanne nde cellal bani adama docteur Sidy Lamine Bagayogo kañum neɗɗo goto andune kabaru hawaluji
wiide kay kutteji ana mbawi hawrede saabi wattu yoga aɗa wawi heɓude pooli yogaji tawan ñaw won e muɓɓen ɗi ñawji wattun keɓuɗade nden fo ayiyata ɗen noon so ɓooyi nden woni ko matta kutteji ana wawi heɓude dow muɗum ana wawi du raɓude dabaji ma goɗɗi faadu yogaji du ñawji goɗɗi ana nanga ɗum ɓen
fa hannden yimɓe hewɓe andume kabaru hawaluji holliti margon ɗi pooli e nannal muɗum ana nato sabaddude kuteji le hawaluji leydi nin fa yettade hewtinde bani adama ñabbilaji yogaji
Ebe sakara pobe to katena kabaruje ma hande mi tonta an wabe sar fofu humpitade zurna men de do viamo bangal numero 3321 ben yutre su tamani fofu na horinda dum e do bembal ko wete application su tamani an hebe do play store do sede yotre meden magazine yotre meden magazine rewbe hande an yuwi dum ben yambere dum woni nyandi noga e joyi me jabbi dum du kawta ben fedde monde runde afrique men nyibande to addis ababa ethiopie hitande 1963 den no bangal rewbe hono be do rewbe jiidi kabar mudun hono fuf be ben jikima ko do fawe do gal do dental runde afrique den no mi horan wadi dum he do faba jaba men yoga be kedda na fosang mi isitibe yu encourage iwde sahal yaade baleri fangude wuddundu hakkilaji rewbe be na cirti do kabaru fedde dental runde afrique yoga be jetti golle fedde de wobbe kay holti wiide ko heewi heba lawol le fandaji holtaade di
les femmes a bankas
men rewbe jodde bankas me anti jati imma daraji di fedde union africaine wadi ko naari bangal hewtunde men rewbe hakkiji amen giddine fedde jojina fanyol man handen al hali ko tewtele mudun hewta ka tofon fedde union africaine longi hunjide torraji men balebe sabe sa yewi fa hanen tuba kobe mungu jokki ana holla horem union africaine tati rewbe hollete darogom en sanne le jojingo ne fedde min jati mi fotti e batuji heewdi ko fedde union africaine wadi min ke min jabni golleji mabbe
quelque chose que je salue
kiyado rewbe gonbe le kreduji namim siti rafikawral hakunde lamibe fedde de holti wiide be do ne han latade misal lobbo wonani kambe rewbe runde de madame nyakati gundu kamisugo woni horejo fedde dental rewbe kreduji leedindi
yani anga resusu fen
fanden meden yaltunde kulleji remeteede leedi meden yani cutten leede janana du ana hani sonnade leede mendo ko faabato en huncunde kebama yarre yeso min min e mila hanen dun jaati saabe ko ne fedde jojina ga e fami hanen wi horebe ne fedde union africaine jaati pamirta gaza yewi ku tewtele ne fedde non enen balebe dokkundire juude dun ko naati saabe hanen menen roobe juude be le lamor ga e gelle pamareden me wala hala hungo fu do kabar goleji ne fedde
nyamoy li yere benete
nono ko non dun wonande fedde wonde roobe dun kafu de holti wiide dental gal yitiraka hebdi law lambe nder o fedde roobe holti wiide gikana heddi fa hande kaddana madame jay harat dambili gote ardibe nder o fedde kafu
les dix gens qui
horebe lambe led balebe aran be wonku sunni led balebe sabi be pecci led fu damudun suni kawral wala wala funu golleji honcirta hore fab en balebe be holli tan dati di hande jokkude yalla led balebe fu anator godun sabi pelle ko heewi mudinama le led le e pelle atama rewbe malinkobe ana gollale mudun hono misale onzi nannan mudun sun leede balabe hannen waawi korti naati daane wotere ana hasi e Allah to radio hakkune leede futtim man
vraiment pénalisé
rita jara yu goto ardibe fedde halnen en muti holti wiide ibe runde afrique be jaati woni hepanibe fandaji dental gal
fedde union africaine ana han wadde imadraji fa hannen sabi golleedibe halfinaade fa hannen hunchine hore minge mi di tijji enen balabe jaati yu en lonkan walitinaade de kulle jogaji fa hannen jikke meda hanan bonde be han jukkunde golle le nyalaade wadan Allah jabi dañ ko bilti
arrivé
kanon dental robe runde afrique yetti sanne moniraabe mabbe gollibe e leku jabbi madame jallo kama sakliba joko horejo opf kanko ni kedjado fedende le hirnange runde afrique di hakkilma ko nyibigol dental gal na hasindina non jati
c'est vrai qu'il y a des
problèmes gonga non to radio kewdi matama sabsa yewi hannen le lamor e medical adde mangal mudu fu gaddu e tawede fu ene balebe ene hani korde dokkundire juude naato dan wotere soni en korde hannen naato dan wotere a tawan dun sabato kebal leede balebe hunjina hore foto kabaruji politika ko nannan mudum minge min tewtira bibbe leede balebe fu hannen tinno faabo ne fedde union africaine yalla ne fedde ana heba hunjina hore le golleddi halfina e wadde sabu hunde fu ko tewta hannen leede balebe yo yirwunde kebal leede den yalla jaa e deejere ana hebe
liberté la paix
dun do timinta yotore medan rewbe hande on jarama hedaadi on ji yontere waro e do yotore wonde toutes les femmes du mali